Amahubo 22 verse 1. Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Ukude namazo okububula kwami nokusindiswa kwami. Verse 2. Nkulunkulu wami, ngikhala mini kepha uphenduli, nasebusuku ngingabunanti ukuthula. Verse 3. Kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zika-Israyeli. Verse 4. Obaba bethu babekwethemba, babethemba wena wabakhulula. Verse 5. Bakhala kuwe bakhululwa, bethemba wena baze bajabha. Verse 6. Kepha mina ngiyimpethu angisiye umuntu, ngiyisithuko sabantu, ngiyindelelo yabantu. Verse 7. Bonke abangibona bangiklolodela, baphukulwe imilomo, banikine amakhanda bathi. Verse 8. Sinikele kuJehova, makamsindise amkhulule njengokuba emthanda. Verse 9. Impela nguwe owangikhipha esizalweni, wakhoselisa ngasemabeleni kamame. Verse 10. Ngaphonsa phezu kwakho sesizalweni, unguNkulunkulu wami kwasesizalweni sikamame. Verse 11. Ungabi kude nami ngokuba inhlupheko iseduze, nosizayo akakho. Verse 12. Izinkunzi eziningi zingibunganyele, inamandla zaseBhashani zingizungezile. Verse 13. Zingikhamisele umlomo wazo njengengonyama edwengulayo nebhodlayo. Verse 14. Ngichithiwe njengamanzi, wonke amathambo ami enyele, inhliziyo yami njengegcina, incibilikile phakathi kwezibilini zami. Verse 15. Amandla ami omile njengodengezi, ulimi lwami lunamathela olwangeni lwami, ungibeka othulini lokufa. Verse 16. Ngoba izinja ziyangibunganyela, umbondo wababi ungizungezile, izandla zami nenyawo zami bazibhobozile. Verse 17. Ngingabala wonke amathambo ami, bayabukela bangibuke bangiklibhizela. Verse 18. Babelana ingubo zami, benzelana inkathu ngesambatho sami. Verse 19. Kepha wena Jehova ma ungabi kude, wena amandla ami shesha ungisize. Verse 20. Sindisa umphefumulo wami enkembeni, ukuphila kwami emandleni ezinja. Verse 21. Ngisindise emlonyeni wengonyama, nasezimpondweni zezinyathi uyangizwa. Verse 22. Ngiyakushumayeza abafowethu igama lakho, ngikudumise phakathi kwebandla. Verse 23. Nina nesaba uJehova mbongeni, nina nonke nzalo kaJakobe mdumiseni, mesabe nina nonke nzalo ka-Israyeli. Verse 24. Ngokuba akadelelanga kanenganga ihlupheko yohluphekayo, akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye wezwa. Verse 25. Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu, ithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo. Verse 26. Abamnene bayakudla basuthe, abafuna uJehova bayakumdumisa, inhliziyo yenu mayiphile kuze kube phakade. Verse 27. Imikhawulo yonke yomhlaba yakukhumbula iphendukele kuJehova, nezizukulwane zonke zizizwe ziyakukhuleka ubusweni bakho. Verse 28. Ngoba umbuso ongokaJehova nguye obusa izizwe zonke. Verse 29. Bonke abacebileyo bomhlaba bayakudla bakhuleke, bonke abahlethulini bayakukhothama phambi kwakhe, naye ongenakugcina umphefumulo wakhe ekuphileni. Verse 30. Inzalo yakumkhonza, isizukulwane sizayo siyakulandiswa ngayo inkosi. Verse 31. Bayakuza bashumayela okulunga kwayo, kuso isizwe siyakuzalwa ngokuthi ikwenzile.